Yande Joy, no itali minta sapo Joy Studio Kalangu habaruje fulfulde. Kori janyali emo don hande ni habaruje en kalan hala ka fahande sende ash fed hawjini filo yoltugol hakkeji bibbe adama hawtade fahande du kono wete mondo kurtia wurtindo filo ko darto rewbe sukabe himbe lardube tawe parti ji gatti dun en ka en du kono arangal non ni fawar jondu konton e maradi wadi kandu konna batu kollol kulantere je jiyade leedi men Niger ko latidi himbe lardube kanyon ko wadi dum yube rejoji kewdi ngari potito en maradi en nanano lubo go wontiri hande yewtere men studio kalangu haltana hala batuji kany e halaji ko watte do fi politiki dum du kondani ko hada e ko hanta e wadama madan goje maymuna gazibo andina en fadde propaganda firtede kore jamon e modoni hara habaruji din en puddira habaru mo wela en feseda sabu bandim bitedo Alhaji Haruna Musa gollanno do enda ni har filako darto hono kibaruji do fi yarmarde enda ka woni ko heddaaki dum du konda o mayena jamma ase o enda fa hejjere ase o yande tati subaka ka wonko noto wi jomi ko kanko Haruna Musa on enda neddo du lati do fawar jondu konda ni hono kenya ala ngawon ko yaa mobwa suudu makko gonga to wete hono fawar jondu seberi zerma no tawale departement mo kolo region mo tilaberi neddo lati do gollowo sanne jiddo himbe mudum hono fawar jondu konda golliditteedo sanne nenen ka hande de o heddaaki o ardake en dum waddi ko fande min jewtidi e mbeta Abdourahmane Haruna lati do kany o gollidi e makko no entre assurance no hala hala ko andi e makko wakkati mo bande mi Mukhtar Ahmad Landimo
Haruna Musa moi je ne l'appelle même pas personne
Haruna Musa o mi noddirta mo fay inde makko gam inde aban o noddirte amma Haruna Musa o imo artikam e radio amfani mi wawta wi hande nani hunde ko metti ko wowi watte wodi mursera maude no mayde makko latani kam gam fini Allah fu na o waddanan golleji pirtol halaji e dengal germare e konanti em do endam wala fu bi o Haruna Musa o wowi wadde dum gacci imo wodi yaagi to nimbe fu non dono mun e tolo ko dilli radio amfani abada o taccay ko ngal makko do imo wara wakkati fu e yewti didde e nimbe o wowi tawde fay koko habaru yamda o nata der suudu radio don e hokkude labari o danga lawol makko tilla mi be mikkito golle lobbe ko wadi
on garde quelque chose de bien de lui
fedde leydi Niger wetene CNDH hawjibe filla ko darto yoltugol hakkeji bibbe adamaabe hawtade e fedde wetene mondo kurtia kandu wonde inde hore mudum be kawrti be ngadi andinore mabbe dun du konnando andinore dartina filla hono filla partiji politique wato ko tawe ka en du konda daro hokka sukabe rewbe e himbe lardube nokkuje mudum e le fi politique o tiagal cubaki ngakiki enda ele hala ka enda nimbitedo Al Mustafa Musa Idé kany won ko hali nan ko hal dun enda set e mudum
la CNDH et le monde kurtia
CNDH fedde leydi mauni jinga nore hakki bibbe adama e fedde indirane monde kurtia kiya no watta dana yaade e partiji ko watta di durwa do tanade ar ko darata kokkul rewbe no kuje fodde no dimma on enden wiira ano do hemre fu rewbe las e jeugudi partiji di enden ni durwa du fa handen ko watta burno diro fu to wade saka worbe e rewbe tawabe e partiji di enden CNDH du e mondu kurtia o fa handen do alkawal gadaado ton enden Paris leydi Faransi watta yewobe gan darude no cendol no kuje de enden wadira hanadu der untan fa e der golle saru suji e gollirde gomnati
dans la vie publique et politique
noni do en leydi Niger fedde gon jojjinama wetene FRC dun du konna wonana e do fila yewgol laabi bayle wad e leydi ndi enen do fi laamu dun du konna parti jetati kany won ko hawri wad dun kenyande enan do der galle nyemey dun nene kay FRC o endam be big parti non latidi no wada jetati ko hawri wadi dum be bidu ko nan partiji fu muudi no waawi warde be kalda be narra be tokkodo be gollon leydi Niger dun du kondani hono faawar joddu ko nan be kolli be bi kambe ben endam baate fu lamgul ko jabbi fe goto mabbe filaki lamgu enda jonno mi jibe ngadda ballaga mabbe do nyibo leydi Niger tayna maradini start to bal fiete don wondo faande batu kollol wada dundu kono wonana e kulantereje latide gollirama har filo leedi men Niger do enda himbe lardube kany won ko wadi no juube leyi region mo nyame tawati laberi kany e maradi ka en fotti ton ɗum ɗum waddi ko fande ɓe gaɗi golleji ɗi da gam batte ɓe kolla kamɓe ɗum wonko ɓe mbawi wadde. Madame Boubacar Zeynabou latiɗo kañum woni hoorejo projet o enɗa o holli o wi nanene kaynani gollal ngal ɓe gaɗi ngal hunno ko woɗi sane Mouhamadou Mamman waddi haala ka.
C'est un festival et une fois
luma kollol non ko watta himbe tawraabe laru gara kolla ko kan en baawi wadude har ko darata hunne fu ko watta neddo hejora hore mum hande golle buri moddina wada goddum na wayla nyamri wada goddum e golle neban ko moddina bandu yi adama fu ibe baawi gadi dum iri arde dum e ko nandita wobbe mabbe gaddi duudi maradi nyamai tawa e tilbiri sadonna mabbe gotan kanni woni ko lumaku go enden no feewi ga are kewde fou de himbe codata himbe galano codade hema
alors que elles sont fabricatrices
noni elei fille ko darto hono luma ku ko jojjira elei med afrique do enda ko wat ko tay luma ko watna hanu no wodiri dum du konna go lewru janvier dum no ga go den won ko dum firta elei de enda fo golla majju du konna wi ama jom oni dum fu dum hibbi dum way wadde hanu no wodiri yerno faande ministre kawje fille luma ko elei men niger biter saidou sadou o halneri faware jondu konna ni bandiming mbiyata Michel Deji halaka enda
la zone de libre échange
har ko darata zelekaf oni sigila lumaku caka leda afrique dum fuddi nawtorade labi lumaku illa fuddan lewru janvier du enda handen are leydi afrique fu adwa no nanne der leydi afrique go dum yobanta dum cede do nyaako min durwan du fa handen ko watta yodegom futo gatti cede deke do lumu to be enda nadu fa handen cede are den gongaje den bayle godde deke do mum sarusuji kewdi du labi di yewata hana lumo tobe tan denne do no watta ko tawe saru suji di fu no gollida do sigilam fondita mo ina min tawa misali paso todo bi leydi niger na jom pharmacie leydi niger wawan yahude afrique du sud na nigeria singo gollirde mun ton golla tawe yamaka ba tammal de rabbinol halani ni golle laabi di endam bawte tindinire
le chemin de la zone de libre échange continental
noni har fila lumo lumo wetengo dole to ena zender kankay wibbe won ko nati dum wibbe du kono ko nati bitiga jetade woni ko be bujji der mudum dum waddi ko faware jondu kono ni hunnon ko lati dum waddi sadar masanna yaade e lumo be enda to be ngari be kali har fila ko darto hono sadar ma ko be ji e ma jonnani ko be kali ni bandi min tata enda Mustafa Mamansani
kimanin karhi bakwai da har yamda jenai e mintaji la soji di mi nati dar butigal an ko darumi sai mi tawi gal fusam dan mi wurti mi halano police be tawabe dambugal lumugo e kadi min gadda do mobe amin wakati fudu mi dem bujje fa jonke dum yottake bitigaji amin din ma gona no puse kanni handen butigal an fusam mi wujjam
ko ɓoyayi ɗum millioji nayi min bujjana hande du min koƴƴanama ceede min anda fu foti noon komin kalaniɓe ɓe mbiyanami luumo wona bankiyal noon min kokke laawol hoƴude nimɓe domanoɓe mi nokku buti giya ngal kile ɗiɗi e ngal fuse ceede du ni ɓe pilto
noy watta min ƴeeña butugaji ɗiɗi fa jeenayi jemma goto ɗum fusa ɗum ada are de wi'e goɗɗo nanayi
no woodi ardiɗo seni no heɓo o walla fi o heɓane mo sona
ardiɗo on niwete sumana mamman sani latiɗo kañum du konɗa haali haala muɗum e dow fi bonnana gadɗo enda o wi de ko woni hen woni lumoɓɓe du konɗa hakkille sanne e jawdi muɗum en kañum o haalni Ali Keita Bandi.
Nous avons un dispositif.
Miɗen godi policiji ko heƴi domoji lumo ngon kamɓe sarusiji gardotoɓe mi wawta famde butigaji jeegom naate lemun toluji mu en jeegom itte ɗum ɗon hayɗinake wadde dima ceede fa yetto ujunaji hemre e capanɗe tati e nayyi guineji kay fillamum haltake wona nder jemma on jomum nattal e lumo ngo o suuɗotonom nder jemma on o wurtoto wujjude iri guykaji ɗi woowi waɗede min mbowi noddude délégueɓe lumoji ɗi fu e wideɓe kulle darjanteje fu tawaɗe nder butigaji ɗen toɓe acci ɗum nder mum ceede kange e ko nandi e mum fu
ude patrik pari
har filla letol baldu konnani fedde leydi niger wiyetende mayna nde hawri e fedde leydi libi keña nde kana wonɓe jalodira ɓe gattodira fe gotum so allah jaɓini yaade yessudu konnani hono fande maynamo leydi niger no ɗanni e dow filla tewtol chan o enɗa gam batte fawar jondu konnani hedde jalagal ɓe gaɗa ena nden en leto balgo keña duala leydi cameron nokkuto leto balgo no waɗa ko duɓinaɗo e noga e go o enɗa nonnoon du konnani haruna dulla suka muɗum ɓe golli sane e ley leto balgol bako tawi du konnani jama ko waɗaɓe kawgudu konnan ɓe gaɗay ɗum ndenene kay du fawar joni hono noga e go lewru ndu enɗa ɗum o alkamisa garo kam wonno ko ɓe jahata ɓe gaɗa fottere fa hande du konda ni e leydi de berndi kanbe fotte e mudum Abdul Mumuni Daren Kum kanyum woni ko hoja wi'a kanyum buri wawde latol bal di leydi Niger no enda e ley latol gangongol enda nenne ne kaydu ase nonni
Hey banna no gonda ko en habaruji on
subhanallah bannira warjo da halana
alhamdulillah tunde me don kira wodi ko on de berna an ko jimmi mi halama do majjum
wey in ko hebi himbe bangerde enno
kenyi mi cholumo de lore faba faba don nemmi rebi didigo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo lotorojo idon dagge de lenyol e himbe ko reere
inna lillahi kunni o wela banun nanul
hannan nemmi da hirda mabbe inra on yi iko golle loktorobe mo alta kanjum wadi himbe kurere ilenyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu covid-19
handa himbe nanga hulugo loktorobe
kula nyogungu covid-19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magatabe fu
nonnon bannirawo sede en kawndiri ko e meden en tokki laabi jo'inaadi kisinaydi himbe imma nyawgun en den tan non ketten kisin imma mago
inara yenya fu na tawaymo imma waya manyamata mayahata gollen
dun do yo anni nore non di studio kalangu wadi hawtaade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger
yarno mbirno mi woni hande yewtere men pendo studio kalango haltana hala hon datul chapande jene kanyo chapande jene go ko faani talki chubur leedi meden Niger ko hadi e ko hadi nenene ko hada dum enna no tawadu kon ni har filla wadde hawrindeji kanyo e halaji e tabintinde halaji e wiide mi jokki wane illum propaganda di firtaka dum wonno ko madan goje maymuna gazibo won andina fawar jondi ko na bandi min Balki Samidu e do fi on enna funo yarto min pirti fulfulde
neddo no wawi wadde propaganda tewta himbe illu wakati cubaki wadaina
tout propaganda electoral and the word
propaganda tewtol himbe naadu jodo wiide keno tokki mane se jamaare haali dum se partiji haali dum fufama kee dum hada ne wawata wiide no tokki tewto goddum do fi cubaki seni cubaki yonay non non du horebe hawjibe laamu gala laawul wadde jahale e hawri neeji e fijoji gon fuko waddoto arzuku naado fi jonde himbe wakati propaganda cubaki mo wonno e dum hada
u declaration
noy propaganda e hor mum wayi
la propaganda
propaganda cubaki kanni woni takkude goddum na winude dereji yeddana himbe na wadde hawri ne halude le cuudi kokkol habaruji ko lati wakati cubaki wadai
cultural and word de la periode electoral
moy wayi wadde hawri ne do fi cubaki
sol le partiji annanaadi na dental partiji di na himbe gombe no tewta do inne ko e mum un en ben don funo godi lawol wadde hawri ne do fi cubaki
nyalaade fati hejana gadol propaganda cubaki
pour le referendum
rondom propaganda mudum watta kena balde sappo enay fadde tawe no hoddi nyalaane worre par cubaki horejo leedi e deputebe kandu balde nogay igo fadde tawe no hoddi nyalaane worre fadde cubaki wat cubaki conseillerbe gure ladde e kubeje fu kandu balde sappo woni ko propaganda on wadirte fadde nyalaane worre fadde nyalaane cubaki warde
moy woni ko hawjato no watta ko himbe dawtuno dido laabi
l'autorité horebe hawjibe tokki tagul e hokkugol habaruji kanju ministère kawjine cubakiji ka en hawji do tonagol dido laabi
prescription
e do don ko habrimi fulfultili hande seni elen jon kambo elede hutne en jantanto habruje fulful studio kalangu assalamu alaykum balanti jamwal
studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati jetati chapande joy emen
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wadi der jeddire
e alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yadu leydi Niger